babayo dacdada dacdada lama tiigsado dacdada 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 lama tiigsado markay dhalaniyo dhalaniyo abuur kalsoonida dhaawacaan dhalilaha sababayo dacdada dacdada lama tiigsado dacdada 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 lama tiigsado dhaxnanigaag iyo dumarka kaa dhawaystayo dheeman weli ku jecelahay dheeman adii ku jecelahay dheeman weli ku jecelahay dheeman adii ku jecelahay dumarka kaa dhawaystayo dheeman weli ku jecelahay dheeman adii ku jecelahay dheeman weli ku jecelahay dheeman adii ku jecelahay hayeeshe darartani umbaa dhagax ku joogto dabaanuga qisaniyo hadmay dirifkiyo cadhada shinkeedu dhammaani 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 hayeeshe darartani umbaa dhagax ku joogto dabaanuga qisaniyo hadmay dirifkiyo cadhada shinkeedu dhammaani 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 isdarsaday caashaqo sidaba ugu sii hirgalo haduu nacab kala dhexgalo haduu nacab kala dhexgalo markay laba wacad dhibto isdarsaday caashaqo sidaba ugu sii hirgalo haduu nacab kala dhexgalo haduu nacab kala dhexgalo sinaba kuma kala dhinta lamanaha dhiigiyo wada qaybsada duuxaba wada qaybsada dhiigiyo wada qaybsada duuxaba wada qaybsada uma kala dhinta lamanaha dhiigiyo wada qaybsada duuxaba wada qaybsada dhiigiyo wada qaybsada duuxaba wada qaybsada hayeeshe darartani umbaa dhagax ku joogto dabaanuga qisaniyo hadmay dirifkiyo cadhada shinkeedu dhammaani 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 hayeeshe darartani umbaa dhagax ku joogto dabaanuga qisaniyo hadmay kiyo ada la shinkizu tamani 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 haya she daratani kumba daga ku chokto tabanu ga qisani hadmay dirfkiyo ada la shinkizu tamani tamani tani rumba dagah ku chokto dabanu ga qisani hadmay dirfkiyo arada shinkedu damani damani